yake tulipendo sikutegemea angelichiti pendo langu ukalibu wako na mwandani wangu menifanya niwe na wifu kila siku unampa promise eti mkutane kule ananidanganya eti ni discussion ana project sule ayo yote ya kweli ila sielewi yule nilafiki tu sili tushe mzigo wa dhambi minai tumejuana usipagawe na makisi bwana salamu ni mtindo isi ya ni mwenendo siku tegemea ungepagawa na kisi bwana mkweli na penda yeye lazima niwe na wifu bwana mbona sitoki na yeye
Facebook, WhatsApp, Twitter, mataisi na ine mnachatewa Hili mfanya kigoli kwenye penzi la tamani la kubunda lina ubane
Hata mwezi na nyota upata mwanga toka kwenye jua Hata mwezi na nyota upata mwanga toka kwenye jua
Sikioni kibaya, kaya na kueleza na wena ila ni wibutu Ina vitu ujulize, na kile chatetele kinyamate Ndo mate ya kutoke, japo kweli wapenzi siri na upo moyoni Ina vitu ujulize, wapote na fasi kungea Kikucho macho moyoni kutoa Maso kutoma neno bingo bogo vimita niwe unajaribia Bewe
Kila siku Meseji usiku Anapigia usiku Anamtaka waifu
Baby, walk the signature in Villa Square. Then a talent voice. Don't let Shatan, I turn my voice. I've been pizza in the building. Siggy, signature Villa Square. For us, baby, then the tattoo records. Kalambati. Okay. Podcast is the team. Podcast. Tuna Felicia. Yoko Potesa. Tuna Doma.